Downloaded from ilovezedmusic.com.
Hoy lang
lang
panja la panyumba panga. No yes
yes
o tamanga ke tolo ke ja save balance. Ni vela soni no yanga foni ukatuma na lema na nena boza na yo ya sila manj. Ni esa vonse fakanga chabe. Ye kulomba kulu mwina kirizi tu.
Wesha mamo tema
Kongole Niza pweza Kongole.
Kongole
Kongole Niza pweza Kongole. Na kupapa temo ye wichitefi wala chushi shabana. Ifintu kumfana fie wala nchushi shabana. Shikene
yo
niza pweza Kongole. Mio beg ya kimili kumotange. Fela boy business yanga ikalipa mbyala na manje. Malonda yanga yakalio ukapupewa na shokela maketi. Nye savonse vavuta chape. Hello siku tukasia message kunyumba soma ni uza. Times are hot now, ina Zambia. Kuchito soba na talk time lamia. We unga pempeko sale, na eve asa kila sale. Kongole niza pweza Kongole.
Kongole
Kongole niza pweza Kongole. Kimiliku, 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 kimiliku more time, yeah. Kimiliku, 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 kimiliku more time, yeah. Kimiliku, 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 kimiliku more time. Kimiliku, kimiliku, nisabweza Kongole ne. Kongole nisabweza Kongole.
Kongole
Kongole niza pweza Kongole. Na kupapa temo ye wichitefi wala nchushi shabana. Ifi ntuku mfana fie wala nchushi shabana. Shikene
yo
niza pweza Kongole. Miyo beki ya kimili kumotange.
From ilovezedmusic.com.